Okay ke isikhathi masinje nasikhomba ukuthi ke imizuzu ishumi nanye libombene ihora le noma nje ihora le ishumi nanye emsakazweni ngalesikhathi ke njengoba silana ke endaweni yaseCloud lapho khona ke sino baba umxolisi wakakhawundo imeya ke ngaphansi komkhandi weTheku mhlawumbe nje ukuthi asiqacisele kabanzi ukuthi namhlanje yini esibeka la mhlawumbe ngaphandle mhlawumbe singene kuyona ngqikithi ukuthi ke yini esibeka la mhlawumbe nje besicela nje sikwamukele bese siyakubingelela ngalesikhathi
sibongeza kwethu sibingelele nabalali bemsakazo phakathi sibonga kakhulu ukuthi nibe khona lapha esikhona sosebenza.
Mhlawumbe nje kafushana mungasidobela ithombe mhlonishwa kungani sila endaweni yaseCloud namhlanje.
Namhlanje siqhuba uchungechunge lemhlangano yethu esiqale masifika kulomkhandlu ngo-October. Lemhlangano inhloso yawo eyokuthi ama visits lawa ahlosa ukuthi siye emphakathini siyozwa izikhalo zabantu kodwa singagcini ngokuzilalela kodwa through operations sukuma sakhe ngoba wonke ama departments sihamba nawo omkhandlu wonke namanyawo eprovince sifuna ukuzixazulula inkinga nesehlala isikhathi eside engangenelelwa kuzona sikwazi ukuyixazulula lezo inkinga ngalolu hlelo ke operations sukuma sakhe siqala ke ukuthi sibe nokuxhumana okusondelene kakhulu nemiphakathi eyazi ukuthi ubuholi bukamasipala weTheku ngaso sonke isikhathi buyimisela ukusebenzisana nemiphakathi eindaweni zonke ezakhele iTheku sikhuluma nje sesihambele ama zones awu 6 ngicathi leso yakuyona enye 7 iHenry Bona lokho kukhombisa ukuthi umsebenzi wethu njengomasipala sifuna ukuthi ugxiliswe ebantwini ngoba uma sifika kukhona amanzi avuzayo emgwaqweni lawo manzi fanele alungiswe uma sifika kuneyitamkoko eziphumele ngechithela ngaphandle zingakwazi ukuthi zenze umphakathi uphile impilo engcono fanele sikwazi ukuxazulula leyo nto uma sifika abantu bengenamanzi fanele sifake amanzi kule ndawo esikuyona seClearwood sike savakasha la safika abantu bengenama toilet sawafaka ama toilet nenamhlanje lidlulile sawasheka sawabona ayasebenza ama toilet kukhombisa ukuthi ke umhulumeni umasipala esukuma eza ezifikela yena ebantwini umehluko uyabonakala empilweni zabantu ingakho ke ngalo operation sukuma sakhe masiqeda la sizongena ngapha siqeda ama visits manje sesizongena kwi public meeting engagement from there so bese siya kwi stakeholder engagement la khona sifaka wonke ama stakeholders akhona kule ndawo ku ward 32 nakomanye ama ward asondele nale ward 27 28 10 something 101 101 so all those wards will be having an opportunity to engage with the leadership yala emkhandlwini esiholayo waseThekwini so sinalo ke ngoba lokuthi njoba siqhubeka nalama visits sizokwazi ukwenza umehluko futhi abantu bazokwazi ukubona impilo zabo shintsha zibe ngcono.
Mhlambe lezi lama visits okhuluma ngawo kafushana emhlonishwa ngabe siyabona mhlambe enzeka mhlambe ilona hlele enalo ngaphansi kuze kufike siphi isikhathi mhlambe noma nje
njalo ngenyanga without fail njalo ngenyanga sivakashela ama zones awu 2 izone yinye iba nama ward awu 7 noma awu 6 noma awu 5 then ke shoot masivakashela 2 uzobona ukuthi sivakashela ama ward awu 14 ngenyanga so siyimisela by July this year sibe sisihambele wonke ama zones masiqede ukugcina izone siyoqala la esasiqale khona kuyoqala sesiyobuyisa impendulo ke manje kuloko esesikwenzile nanokuthi sibheke ukuthi kume kuphi ongakwenzi ngoba khona okudinga i short term planning khona okudinga i long term planning sikwazi ukubuyisela abantu feedback ukuthi cha la kweze zindlu njengamanje uhlelo selukulesi sigaba la ngendaba zokufakwa kwamanzi abantu asefakiwe amanzi sesiyivula i project so will be going back siyonikeza leyo feedback kubo bonke abantu esedlule kubona so these are not the talk shows la sifike silalela abantu sikhulume nabo sisuke lapho sahambe sibuyele emumva sibuyisele feedback kubantu bakithi ukuthi zishintsha kanjani impilo zabo zibe ngcono sibona kuhlelo effective kakhulu loluselokho siqalile ziningi indawo esesenza umehluko kuzona ngalolu hlelo futhi soqhubeka nesaya kuzona siwenza umehluko.
Kuliqiniso ukuthi ke mawuthabheka ekakhulukazi ke umkhandi weTheku indawo evuleka kakhulu mhlambe ke lama visit ahamba ngahamba agcine kuziphi indawo mhlambe ke endaweni ethinta semakhaya mhlambe nje endaweni ezifana noNtshongweni njalo singabe siyalibona
lama visit abheka amawadi awu 110 aseThekwini u 68% wamawadi aseThekwini urural okusho ukuthi imiphakathi semakhaya sizofika kuyona aluphelele emadolobheni aluphelele emalokishini luya kuwo wonke amawadi aseThekwini ngisho kuthiwa ekude yangana nesayintabeni nganganani kwanyuswa noma ukhuluma ngembombulu noma ukhuluma ngomnini noma ukhuluma ngobani komkhomazi sizofika lapho nalahlukana khona umasipala behlukaniswa imfula sizongena lapho ngoba okubalekile ukuthi wonke umuntu ohlala eThekwini azizwe enakekelwe impilo yakhe futhi azizwe ayingxenye yentuthuko efanele ngabe uyayithola ngoba umkhokho wama rates umkhokho wentele South Africa futhi uyisakhamuzi esivotayo makufanele kuvotwe ukuthi ufanele akwazi ukuthola iservice
mhlambe sesophetha ngabe mhlambe ke ngabe sukela manje niyaphambili ngabe yipi mhlambe indawo abangalindela kuzo
njengamanje siya ku Henry Bona siyoshaya indawo eziningi ezingapha ngase West lapho sobe sigcile ngakhona kodwa futhi lolu hlelo ngoba fanele sicacise ukuthi si assessa nama war rooms si conduct assessment ukuthi war room isebenza kanjani isasebenza indlela kulindeleke ngayo ngoba uzokhumbula ukuthi ama war room anama departments avela kuhulumeni so uma ngabe kunomuntu onenkinga la kuhlaleni fanele ay refer lonke ngakwi war room i war room edile nayo i war room fanele ibe ne women's forum ibe ne youth forum ibe ne forum abantu abadisabled ibe ne forum yamadoda ibe ne AIDS council ibe na wonke amanye ama activities ekufanele ekwazi ukurespond ezidingweni zalo mphakathi nomphakathi sinaloko ithemba lokuthi masiqhubeka siqinisa lama war rooms siqinisa uhlelo lwethu oseluyingxenye manje ye district development model ngoba umongameli ubheke kulolu hlelo wabona ukuthi lo hlelo ngalwenza nationally yilona ke hlelo selibizwa ngama district development model le esi apply ezweni lonke lase South Africa
mhlawumbe sesiphetha emhlonishwa ngabe mawubheka emphakathini esenihambele ithini irespond bona ngalolu hlelo oluhle kangaka
abantu ba responda kakhulu bayasho ukuthi bayobona umehluko futhi bayingxenye nabo yokushintsha impilo zabo bakhumbula ukuthi akukona ukuzokwenza uhulumeni uklina nje indawo yakho klina umuzi wakho ube clean uklina igceke lakho kodwa futhi ungakujabulela ukulahla iphepha emgwaqweni so lokho kuyokwenza ukuthi indawo ihlanzeke bengaphonsa abantu amaphepha nama plastic kuma drainage systems lokho kwenza ukuthi mase kufika izikhukhula amanzi ahambe nemizi yabantu ngoba awa clear ishekile ama drainage systems so izinto ngalolu hambo lwethu si senza ne awareness ukukhokhela idingo zika masipala abantu bazi ukuthi ayikho into yamahala kuyakhokhwa kodwa laba bangakwazi ukuafforda siyabalekela sibanikeza ugesi wamahala abangakwazi ukuafforda sibanikeze amanzi amahala kodwa bantu kufanele bewakhokhela ama services ngoba nathi njengomasipala ngeke sikwazi ukubahlinzekela ngama services bengawakhokheli
sibonga kakhulu emhlonishweni ngesikhathi sepersona ngesikhathi sabanje
siyabonga sithemba ukuthi umphakathi uzobambisana nathi kuzo zonke indawo okulwisana nesihlava sobugebengu ngokwakhe izakhiwe eziqinile ama street committees village committees CPFs sikwazi kwa reinforcer alwisana nokugebengu amaphoyisa siyawaqasha kumanje kunaba u 200 bemetropolis abazodedelwa ndibeqala ukusebenza bazofaka kulezi indawo kushoda kuzona amaphoyisa uqinisekise ukuthi we enforce our bylaws kuyaphambili siyabona
ona sike bekuyena ke umeya umnyama ngaphansi komkhandlu wawo ke iTheku osene namhlanje ke njengoba kade sichazela ngekafushana ke ngawe ke lo mgijimo akuwona ke noma manje ngithi ke osukuma sakhe osene namhlanje basila endaweni yase Cloud isikhathi masinjena ake siphonse ke intambo ngaphakathi ngoba ke sikulindele futhi ke ukuthi uzophinda xoxisane namalungu omphakathi esikhathini samanje